ntagira ikibazo tugirana twese mu Rwanda dufite ninye n'ubwumvikane na bwoba dufite nta kibazo tugomba kugira ari mu ngo zacu mu muryango